ushatse umubiri ntiwabishobora gushira inyuma imbabazi sinazikumbura dutandukanye nagumana nagusengera uwagutsindira njyubanze namugurira
yo hey baby girl how you doing I just wanna know what's poppin iyo turi kumwe biba ari short time Guharara ngukunda full time Big time, I'm a good vibe Ukimubona uzana goosebumps Suicide, afite full size Mu myaka ijana wamubona two times Nizere kumeze neza mu mbebe Ujye umbwira, biri mu nshingano zanjye Nicyo ukeneye se ngo nkikongere Mfite cash, utwo tubazo nitwongere Unsabye ideni ry'ubuzima nagukopa Umfungiye mu mutima sinatoroka Nagutaka, sinaguta, sinagutuka Mbogege zo sinabroka
Sinatiyumvira,
Mvuganira nakunze ko duseka abandi barira na kenshi yamba barira ndabyanga ko ntacisha makanarira I'm to the daddy touch to my body umwami nkanje ntago nabahantu kwinatsari mu mahita maramarira man nta muni guta musarira she looks good ntakeneye makeup ikindi kandi sineganya break up ku mwana wanjye niga don't mess up niba unabirota bro wake up wajya namvuga mukaniye myose kumukunda nkanjye byabasaba kwitoza wajya bakatira mukanagigira ngo abasore b'i Kigali mujya munarira yansabye ideni ry'ubuzima ndamukopa yamfungiye mu mutima sinatoroka ndamutaka sinamuta sinamutuka mbogege zose ndabroka
sinabyiyumvira bavuga